internet era yongeza omusoro ku sukari okuva ku siringi 10 ku buli kiro okudda ku siringi 2 buli kiro. Gavumenti ebadde yagala omusoro ku sukari gwongezebwa okutuuka ku siringi 3 buli kiro, wabula kino palamenti ekigaanye nebategeeza nti guno omusoro gubeera munene era nga kino kigenda kuviirako abantu okutandika okukusa sukari ono.
The proposed Uganda shilling 300 features a 200% increment from 100 Uganda shillings, which is excessive. Uganda shillings 200 per kg is to provide for reasonable gradual increment of 100% from Uganda shillings 100 per kg.
Ebintu ebirala ebiteereddwako omusolo kuliko omusolo gwa siringi 2 ku buli liita ya buto. Akakano gavumenti buli liita ya buto yakugiwozaako omusolo gwa siringi 4 okuva ku siringi 2. Palamenti era eyongeza omusolo ku langi, langi ekulibwa wano nga etadde omusolo gwa siringi 5 ku buli liita, ate langi eva ebweru w'eggwanga eyongeddwako omusolo gwa siringi 12. Palamenti era eyongeza omusolo ku mwenge okuva ku 17 okudda ku 35. Gavumenti etegeezezza nti abantu abanywa ebika by'omwenge ebyongeddwamu omusolo tebajja kwemulugunya kubanga okusinga gye bawabweru wa ggwanga ate nga gya bbeeyi. Palamenti era eyongeza omusolo ku pikipiki nga ziwandisibwa okuva ku siringi 20 okudda ku 50. Palamenti era eyongeza omusolo ku pulasitiiki okuva ku $7 buli ttani okudda ku $15 buli ttani, nga bino kuliko ebikopo, suwani, ensawo, obuseke, obuchupa n'ebirala. Wabula minister Musasizi asobye tanka z'amazzi, pipe n'ebya plastic ebikozesebwa emirundi emingi bigatiwe ku bintu ebitalina kujibwako omusolo.
We want to clarify that this should exclude granules used in the manufacture multiple use products such as water tanks, pipes and plastics for packaging pharmaceutical products and their raw materials.